shoes everything around.
Iwe we lullaby. Olo chalo chonse chikuzonde we lullaby. Zakumenye lankondo. Baby, ndiwe my mission. Ndiwe mani pasa motivation. Tankala my eyes without confusion. You my angel from above. Baby, nangu vivote still uzangala my baby. Ndiwe ni mafuna kukusia awe. Nifuna chabe wewe. Baby, nangu vivote still uzangala my baby. Ndiwe ni mafuna kukusia awe. Nifuna chabe wewe.
Lola shafi obu talituafu mabastia unchili na weo. Tashalion sepa kunso minaneo. Uwingi ya makapo ya pitia muheo. But isetika lipo tichita na weo. Kuisem pepo imfula haka suwa. You forever be the one vika kuchifuwa. If I say I'm dead over you walantalika. Rather die than see you with another nigga. You the lady of my dreams, she lota. Nima kuya nikauka nikakulota. Umushe wa sowa lesa baby you knowka. Plus when you write me niku yureka. Diwe ni mafuno ngala na ye every day. Nikalipo peza pomu kazi munga iwe. Dawa you the best ever. Kukusha never mpaka na kumpela tukekala together.
Iwe wilalabai. Olo chalo chonse chikuzonde wilalabai. Zakumenye lankondo. Baby ndiwe my mission. Ndiwe mani pasa motivation. Tankala my eyes without confusion. You my angel from above. Baby, nangu vivote still uzangala my baby. Ndiwe ni mafuna kukusia awe. Nifuna chabe wewe. Baby, nangu vivote still uzangala my baby. Ndiwe ni mafuna kukusia awe. Nifuna chabe wewe.
Yeah, nala kulwila, kuna kufwila. My tears of joy nga tufuna kulila. Wasaziziwa, oko tulwila. Ukakalipa uzilangane mumira. Yo, a queen the chick I'd love to show mom. I mean I feel so sick nga still none. Nga papita dekwa na papita 4 months. Iye definition ya romance. Ah, you too dope, my fly baby. You the reason bella over excited. So I decided to dedicate this song to you. Cause you really a high grade. Iwanga kushobe but I got you. Ndiwe type inga chitile wedding katatu. In fact I'm about to kneel down. Kwena uli musuma iwe
wilalabai. Olo chalo chonse chikuzonde wilalabai. Zakumenye lankondo. Baby ndiwe my mission. Ndiwe mani pasa motivation. Tankala my eyes without confusion. You my angel from above. Penangu imarimba. Penangu timagona njara. Bati umani uza izaka balansa wande. Nangu ipossessioni. Umani pasa maplani. Ndiwe weka unangala kumutima baby you know.